Onye nzọpụta bịa lụbanye ka ndị osi imi jelule Maazị Nnamdi Kanu ka nna juo melụ gịnị ọgbọ wepụtala onwe ya ka ọ dịlị ndị Igbo na mma alili egwukwa m alụ na-emezi eme enu na-ebe akwa ana na-eri uju onye mere ibe na-esi n'ala Igbo niile onye mere alụ na-akpụ n'ala Igbo niile ndị ọcha bịalụba anyị bịazie ghọlịta anyị bụli ibe jiri biri bụli ibe ndị Igbo jiri biri butela ichi ọjọ bụlụ chioma anyị wee naba amelụla aja anyị anyị amarọzikwa nsa anyị onye mere ibe na-esi n'ala Igbo niile onye mere ibe na-afịọ n'ala Igbo niile amadi ọha tetula na ndị Igbo na-alalụla Igbo na-anazi ana gwa m ebe anyị na-ejezi eje aja anyị kunye ndị Igbo na-alalụla amadi ọha kunye n'omenala na-anazi ana alili egwukwe m akwa alili egwukwe nwa onye mere ibe na-esi n'ala Igbo niile onye mere alụ na-akpụ n'ala Igbo niile enu na-ebe akwa ana na-eri uju enu na-ebe akwa ana na-eri uju onye mere ibe na-esi n'ala Igbo niile onye mere ibe na-abịa n'ala Igbo niile.